Cineke onye kere mmadụ, ịhụnanya gị dị ukwuu, ma ụwa niile juru n'ajọ, ịkpọasị, igbu ọchụ, igbu agha. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ya mere ụmụnna m kunu kwe na Jesus Christ bụ onye nzọpụta. Naanị ya pụrụ ịsachapụ njọ. Ya mere bịakute Kraịst ugbu a. Chineke anyị onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Nwanne m rapa kunu bankuwa, malata n'ụbọchị na-abịa, emesịa anyị ga-ahụ n'eluigwe, eziakụ kekasị akụ nke ụwa. Chineke onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere. Ya mere ụmụnna m kunu kwere na Jesus Christ bụ onye nzọpụta. Ya mere bịakute Kraịst ugbu a. Chineke anyị onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị anyị, ọ na-ewute anyị n'obi.